Abafuzi b'emmotoka zinukululana. Emmotoka zebavuga ziba zitisse nnyo, n'olwekyo ziba zigenda kasoobo. Ate nga ne gye balaga ziba ŋŋendo za wala ennyo, bagumira bingi basaba. Ogenda n'obasanga basaba ng'emmotoka yevuddeyo ku kkubo, tebeekaanya batuulawo ne bagikuuma nga bwe bakanika. Tokezo wali we yanzibiddeko olugendo lwa wala tegebyetikiddwa bingi, amakubo ge mabi motoka eritwononekako. Naye mbulunjo bambubi tugume tusse kimu ena, emmotoka eno ne bye yeetisse tubikyuse gye tulaga. Tokezo wali we yanzibiddeko olugendo lwa wala tegebyetikiddwa bingi, amakubo ge mabi motoka eritwononekako. Naye mbulunjo bambubi tugume tusse kimu ena, emmotoka eno ne bye yeetisse tubikyuse gye tulaga. Oli driver nze ten boy wo, emmotoka gye batuwedde bwe bufumbo bwe tufunye. Osaana ojjukire emmotoka si yaffe, Katonda nnyini yagituwadde tugivuge tugimutuusizeeyo gy'atugambye. Ayagala tutuuke.